3, 2, 1, go!
DJ Wack, chasa ngoma.
Plow, plow, na miu mixia.
Na siti shikicho, ameniri fucking up vaina.
Again, now let go.
Ameniri fucking up vaina.
Remix one time.
Kunande. 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 Kunande.
Jimmy K.
Quite you know, keep up that don't really scare the tune. Ever we imagine? Yes, well, it's a bear, do you imagine? Can you imagine? I keep them back, quit up, watch it, please imagine. She does a cause of your time, and is a watch a pressure, now relax, and now it's a chair that tune.
Kunande, Kunande,
he'll do for you.
Kunande, 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 Kunande,
he'll do for you.
Macarena, nime pona ya fire redder than redder. We breaking the limits, run the tune, a selector. Now I'm a heavyweight, wanna go ya sit my feather. Hey, in quest I'm better. Up in the air and I prepare ya. My full preachers are always kunide ya. I mean it's a mini juya majali tembea. His presence is heaven to me. Nabila ye ya sina essence for skill. Need to me and you my brethren wati. Need to leave when the other uni jenga me script. Hey, increase new and more lesson. Increase me one more lesson. Jump, come and say ole ole. On a Jesus sign, let's see mole. Increase me one more lesson.
pena, pena. No mana mina, pena. Niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Mwana, pena. Maskini na katiriana. Pena, pena. No mana mina, pena. Niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Imi nisiana neta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta. Mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha. Imi nisiana neta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta. Mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha.
Kamili wa roho yangu unaitua rana karaza kwangu soba kamili kipenzi cha roho yangu I'm proud of you na mtima wangu na kuenza karibu ndani nikupe na moyo wangu unitunzie na vyote vile vya kwangu kali kangoma nilishatunga karumba wewe uje kwangu na uwe wangu kwa nyumba
niko salama kwa Maulana mimi niko salama Maulana sisi tuko salama SQ,
Oh,